as a clean it in Tumba, Mulibino Wino. Command, you saw I get a so meti. Let the way I'm Babo come saka. Sigaza gok, over Gulaula. In the Abasini Woba. Let you some matter little Nimu Yankula. Nimu Zakuji Limana. Command, you want to go to Zajigondi. Do want to see Abu Zipopa. Send him one Guru near Kokoanga. Nimu Zakuji Limana. Command, you want to go to Zajigondi. Do want to see Abu Zipopa. Send him one Guru near Kokoanga. Mauje Zabongola. Numai bamba nemo sindambiro kodola kodi simuka yake nangojema niko za ugondani ea maone yodo kukusisa nane ndiye segombali yanga iwalani zote nini wana munivate pata nikula nizi kukonda nizi jastoko nikula munivate pata nikula nizi kukonda nizi jastoko nikula.
Iwala ni zote nini wana. Univate pata ni kula.